agagasho, 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 ukuthi sephelile nawe. Agagasho, 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 ukuthi sephelile nawe.
Unkulunkulu,
ngiyazokwa manje kuthi ungazuyibulale ngoba kuthi
sephelile nawe.
Ngiyazi abantu bakho bakulahlile. Unkulunkulu,
agagasho,
ukuthi
sephelile nawe.
Noma sishayeka ngaphana ngapha, asiqedwa,
asiqedwa,
asiqedwa.
Agagasho,
agagasho, until God declares. Gege shale kunjena ngoba kakasho ngasendleleni kunzima. But it's not over, it's not over.